na. Kuwa na we milele niwe na wewe. Kuwa na we ndio moyo unapenda. Kutafuta sana ningependa kuone miujiza yako na busara yako hekima yako inanishangaza miujiza yako na busara yako hekima yako baba napenda ukinibariki napenda ukinifariji ukinipa ufanisi ndo maana
kuwa na we milele niwe na wewe kuwa na we ndio moyo unapenda kuwa na we milele niwe na wewe kuwa na we moyo unapenda
Let me say my sister, to mama and papa, come to the almighty father. See, he knows you well, well, oh. You are education, well, well, oh. If you are business and a failure, he could turn them to success. Omera, he is unbeatable, JC, he is unbogable, devil, ishingwa, zamani. No man, I mean, not a money.
Who went away?